teka bagabo banyuzwe mu mitima ku kwisezerano gito bazagirirwa bibahora imbere nibo batita ku buzima bw'abandi babayemo kuko ubutayu babubona nta mu mateka azabarwa hanyuma ibiganyira kuko abandi bambara neza kuko imitima yabo yambaye kunyurwa n'ijuru bahora nituze binezeza imiryango yabo kuko ijambo ryanjye ribibutsa iziza bazagirirwa abo ngabo bajya bicara biseguye indirimbo biseguye umunezero nibahemuka ngo baramuke banyurwa n'isarura ryabo kuko harabifuza kubaho mu buzima barimo abo nibarambiriza ku by'iyisi n'abababaye undi yo barimba ngo bahagijwe n'ubundi bagiwe ibiganyira kuko abandi bambara neza kuko imitima yabo yambaye kunyurwa n'iby'ijuru bahora nituze binezeza imiryango yabo ijambo ryanjye ribibutsa ibyiza bazagirirwa iyo bakaririmba bajya bicara bazi kubanda n'abandi basangira bike bafite niyo baronse bashimira Imana bagasabira n'abatabironse ndavuga banyuzwe abo nahujuje inshingano ndavuga bijuru ritekereza abo bazi kubana n'abandi basangira niyo baronse bashimira Imana bagasabira n'abatabironse biseguye indirimbo zivuga amashinge biseguye kunezerwa biseguye amahoro yabigambira nuko babayeho.